Hear the word and renew your life on 657 AM.
Ke dumedisa ba America ofela ba radio pulpit le bitso le matla le phelo salam rena Jesu Kriste le dumedisa ke muruti masingi mo songa ka tsena. Ke rata re lebella le foko la modimo John chapter 14 verse 1 to verse 6 se fale. Herif mane re tla e bale ga ka tsele. A dipelo tsa lona di sehudue hi dumela mo modimo le nna dumela mo go nna. Mo ntlong ya ha re hona le maago a le mantsi go seng jalo nka bo ke le boleletse gonne ke ya go le baakanyetsa manno mme e tla re ke sena go ya le go lo baakanyetsa manno ke boe ke lo itseele gore kwa ke leng teng le lona lo nne teng mme kwa ke yang teng lo a go itse le tsela lo a itse Thomas a mo raya a re morena Haritsi kwa o ya nteng mitsela re ka itse jang Jesu a mo araba a re ke nna tsela le nnete le ba maruri le bophelo ha ho ope yo ka fitlhang kwa go rara fa e se ka nna morena a tlhonofatse palo ya lefoko la hai I confirm with signs and wonders in the name of Jesus mmamedi a ratehang ke rata re lebella khanki e ya a text for troubled hearts re phela mo matsatsing a ileng gore batho ba ba ntse ba dilo ba tshenyehile ba tshenya ke bana ba tshenya ke di boss tsa bona ba bang ha bana mebereko ba ba tshenya ke malwetse ba bang ba tshenya ke di neighbor ba ba tshenya ke baloi ke dilo tse dintsi fela tse di tshwenyang batho mo matsatsi a re phelang mo gona mare bona le barutiwa ba morena Jesu ba ne ba na le matshwenyego ga morena Jesu a na le bagane le sefapano matshwenyego a mangwe a rona ke batho ba dipolitiki dilo tseo re di bonang di-load shedding fela bjalo go na le matshwenyego re phela mo metlheng e thata mo mabakeng a thata now a text that calls us to peace in terms of peril re bona mo gore morena Jesu o re biletsa kagisong gore ga o feta mo ara dilo tso tsotlhetse go na le gore o tlotla o be le di-distress o be le o tlhakatlhakane morena Jesu o batla go fa kagiso mo gare a tsona tso tsotlhe bjana ka file barutiwa ba gae fale lentswe la modimo le re bontsha gore ba ne ba Jerusalema go na le moletlo wa paseka ko teng go ne gona dintho ne di tsamaya sentle ka nako eo there are thought times, tough times ahead for us all. More John 16, verse 33. In the world you will have tribulation. Mole fatse, just over the straight, are little over the tribulation. We on our mona rate, lele, banabale na mute. So, Rabana kanye, ekeke kanye, babambana hanor, bamakala, Roman ambozaro, Isaac, banaba kanekena hanor, ba protected, take our key, raskete, leskete. Kante suffering, eating, Babili irre, suffera lemurana jeso. Now the troubles diteng mona mona ke bala mo ba tlhodifala re modimo o re tlogetse o re neetse le mo matsogong a ba amana ba a rona mo re bala mo teng re bontsha gore le ska la tshwenyegela dilo tse le di bonang matshwenyego a le a bonang ska la tshwenyega di peace ya morena Jesu khotso ya morena Jesu e teng ka gara situation eo otlhe maemo a morena Jesu o tsebile gore re tlo feta mo teng o profitile o boleletse ko pele gore re tlo feta mo nakong tse di thata ma rena tshwanetse gore retse re tshwanetse re se ire ko o dumela the test calls us to trust in times of trouble gore go o le mo mathateng a sena kwa gore o tlholola o lebelela kwa le kwa ke nako ya gore o ikanye modimo re modimo maemo a ke a bona mara ke a itse gore ga a fete wena modimo wena o boletse gore a tlo ba teng believe a life changing word mo lefoko le legolo gona mo texting e re badileng ka yona ke dumela ga o dumela mo morena Jesu to believe go raya goreng is to exercise faith go dirisa tumelo ya gago mo maemong a o tlha o kopanang le ona and tumelo e supernatural ka re tswa ko modimong lentswe la modimo le ditumelo ke thebe e tla mphemisang lefu se fela sela believe and be saved Acts chapter 16 monna tronko ebile go bile le tshikinego ya lefatshe tronko e bulegile mabati a ba nagana gore batho ba tshabile ba re dumela o tla pholoswa believe and get your prayers answered ha o rapela lentswe la modimo le re All things are possible to those who believe. Mark chapter 9, verse 23. It is all okay. Di konega momotunya dumelang. You believe in God, a faith that God exists, that He is the Creator, faith that God is in control. Dumela or mudimu wa o tshabisa letsatsi. Believe also in me. Jesus dumelele mo go yena. Jesus came for sinners. Utlatlo re shwela re le baetsa dibi mo. He died on the cross there. He resurrected. Afenya lifu, afenya manaba, afenya malwetse dilo tsotsotlhe. Afenya tsa rona. Act on this belief. Trust Christ for salvation. Tshepa morena Jesu for pholoso ya gago. Rest your future in His hands. Iniele mo matsogong a gago. Rilego le mo matsogong a gago na o ya ka go ntshang. Text that calls us to look beyond the life's difficulties. Go rena le legae le godimong. Le re, in my Father's house are many mansions. Go na le dintlo tse di phalang tsa rona tse di mo lefatsheng tse di onalang tse. Lentswe la Modimo le re, trials only for motsotsonyana. Le ga re ka tshwenyega. It's temporary, it's not permanent. How about 1 Peter chapter 1, verse 6? The best is yet to come. Modimo, Paulo so tlhalosa gore mo go nna go go phela ke Kresto o tshwa ke letlhoka a re ke nagana gore nka tsamaya mo lefatsheng mo mara ke nagana le gore ke seke ka tsamaya gore ke tle ke kgone le thusa. Heaven awaits all believers. 2 Corinthians 5:18. Le o emetse ga le godimong. I go to prepare a place for you. Bana ka re pholositswe. Jesu o re tshepisa gore o ile re lokisetsa madulo gore re se ka ra nagana mo ke legae la rona. We are not permanent here. Heaven is a prepared place for prepared people. Be prepared le wena gore o tletle o kgone go qualifya ka madi a Jesu le ka leseletsogo ya gae. Modimo thusa mo mamedi a dumele mo go wena. Qualify ka madi a gago le ka lefu lao letsogo ya gago. In the name of Jesus. Amen.
The words of the Lord are words of life. Your heart is on 657 AM. 657 AM, radio for believers in action.